Abantu babiri be bafiiridde mu kuvumbuluka kw'ettaka mu muluka gwe Isule mu ggombolola ye Maliba mu disitulikiti ye Kasese. Abafudde kuliko Kule Abraham wa myaka 56, mutuuze we Kamabwe mu muluka gwe Isule, ne Bwambale Felix ow'emyaka 18, omutuuze w'okukyalo Bwatu mu ggombolola ye Isule mu disitulikiti ye Maliba. Ab'obuyinza ku ssabadduukirizo okuli n'ab'ekitongole kya Uganda Red Cross okuva e Kasese baatuuse mu kitundu kino ne bajjayo n'emirambo. Wabula agavaayo goleka nti abatuuze bali mu kutya nti ettaka lyandyongera okubumbulukka olw'enkuba efudde mba mu kitundu kino.
Weewaawo nga Kasese twadde tulaba nti tukyaludde okufuna ebibamba olw'ensonga nti omugganya mambwa ogwo twagusaako monitoring system tusobole okulaba amazzi gaba geeyongera, awo abantu ne tubasaba bamuke ekifo then ne bakomawo nga kitereere. Kati ate eky'okubumbulukuka kw'ettaka kipyajje mu kitundu ekyo naddala, n'olwekyo twangala okwongera okusaba abantu okubeera abeegendereza naera nga enkuba eno etandise okutonya ettaka erimu eritandise okugonda libali abulabe gye bali.